na 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 na
Back up, back up on the hit.
Sauti yako inaonyesha kuchoka. Majibu yako yanaonyesha kunikatia tamaa. Chunga mzinga wangu ujaze nyuki walinde asali. Ona kutamani mama mluki wakae mbali. Wala sina mwingine wendo changu changama. Wasije kurubuni ukani acha mazima. Call me.